Ntunula erudda mu bana abatonda banga basanyufu. Ntunula erudda ku bamaama essanyu ndaba kujagana. Wenkyuka nendaba emikwano ssanyu ssanyu jjerere. Wentunula nendaba abataata akamwenyu kakutte ku ttama. Miriango emikulu obulungi bayingira ddala muyingire. Mu bisenge ebiyooyoote obulungi ne batimbye tewali kwekanga. Ku mmeeza entegeke obulungi ebyokulya ebyokunywa. Ojjukire yakutonda buli wadda ne bw'oliba mu buzibu jjukiranga. Oh, abakumbe iha abakumbe iha.